butt. It's the kids, baby. I got you. Nifanya game na vataka. Atuka lishi tunalaza. Hivi wona pumzi brother. Ushapataka mami konja kibao. Kupata moja ndona waza mandoyo. Ina kwaje mwana tupatani. Domo kaya kai washa nani. Kime nuka pande zote mzuwe. Siyo apa mpaka nchi za jirani. Mana rufu ayijulikani. I smell money money. Kama siyo mimi K-Dad. Wona dhani angeweza nani. Zile bang bang au boom pap. Nazi murder murder anytime like hey. Natamani ninge kupa kitu changu. Ila kile yako aida balei. Nisha kuwa mtu mzima staki. Mambia beef watu toto wa indile. Easy level, what you wear, you see my soldier. Nako, fucka, fucka, like hey. Kuna funny story, I got it. It doesn't mean to offend nobody. Siku na kadem, kalitaka pins, naka kanyonga, na forgot it. Sasa jui kalinona cheap, au kalinitharau. Ila najua alicho kipata, awezi kuja kusahau. Hey. Maninja waga atongeo ngei, mikosho mikali kibubu. Ukiona mademo na danga danga, ujua na damu ya dudu. Hey. Middle finger yende kwa wambea, wote wano taka mini tubu. Hey. Bado sana mtani sikia sana, nana zidi rote mafurugu. Hey. Rooftop, you know what I mean? Yani level zetu ziko juju. Hey. Yani level ziko juju. Hey. Kambali wa zuzu. Hey.
Now tell me what you see, when you look at me. Tell me what you see when you look at me.
Tell me what you see.
Wanaona haya.
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 Ukini cheki unacheki nini nikikucheki na cheki ni chuki tu. Cheza chini auto chapa chupa jukichoma picha na tuchezi dude. Chebu kati ya kichora vako tutemkuta kwake tumacheki wete. Mchanganya chocha kaskari kwa chai na chana chema siki fishi bete. Nite kikwetu ya kuchana chana na ndio sana sana miwa jaza wivu. Nipo kidete kufanya drama na shukri za mchana muzi fanya usiku. Simba wa Yuda amefika mjini. So wefara unaweza niambia nini. Unataka kuona kama niko chini basa maki akarudi nyuma lini. Hii hasu ndaitunze utadhani dini. Tani nunulia nyumba na Lamborghini. Ila utaka kuona mimi masikini. Ila taka kuona mimi masikini. Wana confuse confidence na ego. In my country mini outcast. Some even think that I'm evil. Juzi katumia jeneza kwa show wakada iyo move me illegal. But I'm forever a rebel and all that I do it for my people. Wana on a high, tuko on fire. All the glory I give it to Messiah. Wana on a high, tuko on fire. Na kuna siku mimi nda retire.
Tell me what you see when you look at me. Tell me what you see when you look at me.
Tell me what you see.
Wanaona haya.
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 Yeah. And the kids would have a nigga.
Baby.